fana nomthanda senzo bakuqisa kubo ntwana ndingu Jesu twana ndachisa okwelanga ey skima la ma 26 wena uyifeke nje chaya kwecu ey lusi njenge Stavis Kim Kardashian odume ngodliwa minya Khalifa nzokudlisa nomsisi shaya nge Stina anandaba vele nthengisa mente ndiqine twana ndichama hendya baba andilambile ke ndikya ma cherry bathinda kopa web designer twana kamfika ndiya modifier twenza mehlo nge attire ngenza umtsalano kwempundu sabhonti ey ey sone zintwana sinzela ngodlala esaso skim saphesolo the way in the better dume ngobhala cherry akhundisa ngohani sone zintwana sinzela ngodlala leqa le mali andidinwa ey leqa le mali andidinwa ey yeah.